talk to the Lord, cause fight back for Bania. Rimpro Lando says so. Well, if you don't know, now you better know. Nilizaliwa mama na baba tangu, niliwa paru yangu, lakini kuna mtu huyu baba wa sisi sote. Nilizaliwa mama na baba tangu, niliwa paru yangu, lakini kuna mtu huyu baba wa sisi sote. Una makosa kuja, au wagonjwa kuja, waumivu kuja, maskini kuja, wakafiri kuja, we mulevi kuja, unaumwa kuja. Lord have mercy. Jina yake ni Yesu, oh ni Yesu. Jina yake ni Yesu, oh ni Yesu. Jina yake ni Yesu, oh ni Yesu. Jina yake ni Yesu, oh ni Yesu.
Kidumu kwa nununu musaja
poverty, I will hold temptations, I will hold all abuses, I will hold being discriminated, I will hold being battered, I will hold, take my body, Lord, I'm me, make me clean of all my sins, Lord.
If you're barren, come near, in great pain, come near, with demons, come near, if you're missing him, come near, with problems, come near, if you're needy, come near.
Jamada, Jevali, when the Lord has said thank you, this is M. Orlando.
Gina.